kuno mulamuzi Simon Byabakama yavuddeyo n'avumira effujjo erikolebwa ku bawagizi b'abamu ku beesimbye olwo era olwokutaano olwa ssabbiiti ewedde munnange embeera teyatambula bulungi eyooyo munnange avuganya kuba pulezidenti akwatidde ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bitundu byeyiganga eyo kati omwogezi wa kakyo k'ebyokulonda Julius Mucunguzi ategeezezza nti ensonga ezifaanaganako bwe ziti munnange ze zividdeko akakiiko okuyita abayima bonna ab'abantu omunaana abavuganya ku kifo ky'obwapulezidenti okusalira awamu amagezi okulaba bavuunuka batya okusoomoozebwa kwe basanga nga banoonya akalulu olukiiko luno lwakubeerawo olunaku olw'enkya olwokusatu ssaawa zijja kubeera ttaano ez'okumakya ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku 7th Street mu Kampala era Mucunguzi agambye nti n'abakulira poliisi nabo bayitiddwa babeeko bye baanukula ku ffujjo erikolebwa munnange kubamu munnange ku beesimbyewo
akakiiko k'ebyokulonda kayise olukungaana olw'aba agents baba abeesimbyewo ku bwa pulezidenti omunaana bonna awamu ne poliisi ku kitebe kyako ekikulu wano ku 7th Street Industrial Area olunaku olw'enkya olwokusatu ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno ogwa 12 December saawa ttaano okubaako ensonga ze boogerako ezikwata ku campaigns olukungaana luno ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna reports okuva mu ba agents bo ngeri ki gye balaba campaigns bwe zitambula ekyokubiri okufuna ensonga zonna ze baba nga balabye nga zizzeewo mu campaigns ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala bannayuganda balyoke bafune beyongere okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka
kakati era n'agambye nti olukiiko bwe luti kati lwa mulundi gwa kusatu bukyanga campaigns ezitandika era abayitiddwa bakuutidde nti bannange temubulawo mujje kubanga ensonga ebayisizza nkulu
luno olukungaana olw'ekirwa olunaku olw'enkya bwe lugenda okuba olukungaana olwokusatu akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda okutuuza okuva kampeeni z'obwesimbyewo ku bwa pulezidenti zitandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza ba agents baabo bonna abeesimbyewo ku bwa pulezidenti awamu n'abakulembeze ba poliisi okwetaba mu lukiiko luno olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 12 saawa 5 ez'okumakya ku kitebe ky'akakiiko ekikulu